waadoo Ibrahim aad u maasan tahay waa garan kartaa saddex bilood dad lagu xiray guryaha soo bixinna la dhahay marka hadda la soo daayay marka maasha allah waxaa u maleysaa in albaabadii lasoo furay dadkii aroosyadii aada loo qaban qaabinaa melbourne sydney brisbane meel walbo aroosyo ayaa isaba taagan bishaan iyo bisha december january maxala aad iyo aada loo dabaaldegooya
marka adiga shaqadiina waa soo noqotay marka hadda mashquulaa tahay
hadda mashquulana ha telefoonka hadda waa iska dabadacooya saddex biloodna waxaan taagnay asalaamu calaykum waxna soo dhahan waane
marka melbourne keliya maana xataa goboladii aadaysaa oo halkaas aad maaragtay aad
goboladii ha goboladii melbourne meel walbo marka aad iyo aada shaqooyinka usoo noqdeen aroosyadii aroosyo badan oo baaqday waad fahmi kartaa oo dib u dhacay
dumarka ayaa iyana diyaar garow xooggan ugu jira ka qaybgalkooda aroosyada soo aadan ee melbourne iyo gobolada kale ee dalka australia oo muddo saddex bilooda aan la tegin nadiifo maxamed ayaa aaminsan in toddobaadyadan ay u tahay maalmo mashquul badan
aroosyo badan oo dib loo dhigahay ayaa jaaniskan u arkay inay ka faa'iideysan karaan hadda waxay noqotay muxuu ahaa iskasoo dabadhac qof walbu leeyahay inta haddana lockdownkan la jiray ka gaartay aroosyo badan baa wiigan soo socday in lagu soo foolle innaba caadi maaha dumarku waa shidan yihiin aan ku leeyahay wax dhaxaya durucii ku jirtay kartoonna dib baa boorta looga kasi doonaa hoteeladii iyo meelihii laysku arki jirayna hadda unbaa maaragtay la wada shidi doonaan marka waxaan u malaynhayaa aabada xaawa waxaa sugi doonta inuu babysitter uu noqon doono gabdhihiina ay dareemi doonaan inay farxadahooda la qaybsadaan saaxiibadood
intii xayiraadda lagu jiray goobaha aan daruuriga ahayn ee la xiray waxaa dowladdu ay siinaysay lacago ay ku ilaashadaan shaqooyinkooda laakiin dadka sida haashim oo kale muusiga ka shaqeeya ayaan helin qarashaad sida uu haashim u ka waramayo
industriga oo muusiga waa industriga keliya oo xogaa yar oo laga leexday oon saas loo gacan qabanin aniga shilin dowladda ima siinin in terms of maxaa la dhahaa intii oo lockdownka lagu jiray aroosyada io baaqday combanigeygana waa combany registered eh taxpayerna waan ahay laakiin saas ay tahay waxaa loo baahan yahay lagu leeyahay proof of income bishii meeqaa samaysa waxyaabo badan waa fahmi kartaa marka maadaama uu djna yahay booking ma aha marka salary oo socda oo joogto eh ma aha marka saas darteedii layguma caawinin as a dj from dowladda laakiin maadaama uu shaqadeedii kale istaagtay oo week shaqadeedii kale dhan kastaa jobkeeper layga siinay
hadda markii dib loo furay oo lagu dhawaaqay in wax walba ay dib usoo laabteen ilaahay hadda marka meeqa ayaad bookingkaaga uu sii maraya dadka ay ku ballansanayaan
wallaahi last week and half waxaa u maleynaa almost waxaa la i booking gareeyay soddon aroos
oo soo socda
oo soo socdo ilaa february ah
haye
hay qaarkood waa aroosyo baaqday from august september iyo october oo dib loo dhigay
wixii
isgagaaray ha marka maadaama saddexdaas bilood july kasoo bilaaw july iyo ilaa october aroosyadii baaqday aba kuwaasaaba shan iyo toban gaarayaan
marka fanaaniina kama heesayaan oo adigunbaa qalabkaaga yarka ayaa fanaan u ah sooma
qalabkaygii anigaa fanaan u ah melbourne saad ula socotid fanaaniin ma jiraan oo dee aroosyadii ka heeso ama fanaaniin caalami oo adduunka saas loogu yaqaano ma joogaan melbourne aniga aroosyada badanaa keligeygaa ka tumo
marahesihii waxaa sii daysaa oo fanaaniinta qaadeen
fanaaniinta heesahoodii heesihii afrikaanka ahaay heesihii maraykanka ahaay
marmar marka adiga ma ku tuurataa oo ma ka heystaa meesha
marmar iga tusisaa ha
waxaana soo dhow xilliga fasaxyada jiilaalka ee iskuulada dalkan la xiro iyadoo fasaxyadaasi laga faa'iidaysanayo ayaa waxaa dalka australia inta badan aroosyadu ay ku soo aadaan xilliyadan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia